you know what I'm on. As you know. Angosha wana ma.
We tangu jemi na kupendo mekwa fake fake. Mekwa hale weki, walo seme zeki. Mina kechi kechi, najificho mekwa mseki zeki. Kankara mina jio yobe keleni. Sankara toka chos na nitiriri. Ankara mo, hasararo, when. No tackle dance with the star. Kipata your chance utafra. Yeah, you're on the trend ya kija. Kwa zaida friends utamnganga. Nia, hakuna mbaya pendi ra. Mambo ya kichenji ukukata. Pia, how do you pretending we ma. Au chake shenzi wa kuchapa. Kimbia, hey.
Ora nishi mbali, mbali, hey. Usijuane, nimechoka.
Chini ya flip-flops fungwa fungwa kamba kama seso pasho shoka pange keso kuburuzo kama mchanga chini ya flip-flops fungwa fungwa kamba kama seso pasho shoka pange keso
hey, ishu, as you know
mwenye kisu kikali rounding bana tisha kita kitani anita vitu kikali mashisha shisha ifunde imali mamisa kisu kikali rounding bana tisha kita kitani anita vitu kikali mashisha shisha ifunde imali mamisa
bora nishi mbali mbali usijuane
nimechoka
bora nishi mbali.
Kuburuzo kama mchanga chini ya flip flops, fungo fungo kamba kama seso, pasho shoka pange kesu.